dhawaad 20 arday ayaa maanta ka qalin jabiyeen jaamacadda Nuriya College ee ku taalla bartamaha magaalada Wajeer. Ardaydani ayaa waxa ay barteen culuumta kala duwan kuwaas oo muddo sanadoyin wax ka baranayay jaamacadda Nuriya ee ku taalla magaalada Wajeer. Xafladda qalin jabinta oo lagu qabtay gudaha jaamacadda Nuriya ayaa waxa ka soo qayb galeen waalidiin, macallimiin iyo sidoo kale aqoonyahanno kuwaas oo goob joogayaal u ahaa ardaydii ka qalin jabisay jaamacadda Nuriya oo maanta la siinayay shahaadooyinkooda.
Maanta waxaan isugu imaadnay xaflad qalin jabinta ardaydii ugu horreysay oo Nuriya College ay ka qalin jabinayaan oo certificate la siiyay. Maanta 17 arday graduates ayaa certificate la gudoomiyay, marka waana ardaydii ugu horreysay.
Maamulaha jaamacadda Nuriya College macalin Maxamed Yuusuf ayaa inooga warbixiyay ardayda maanta ka qalin jabiyeen iyo tiradooda intay ahayd.
Maxamed Yuusuf Cilmi, waxaan ahay principal kan Nuriya College, waxaan ahay former chancellor Rongo University, ninka Soomaali ugu horeeya oo ka noqda chancellor public university. Marka Ilaahay ayaa mahad ku leh, maanta waxaan ku celebrate gareynaynaa qalin jabiskii caruurtii Nuriya College oo maanta heleen certificate oo Rongo University. Caruurta qalin jabisay waxaa waye 17 oo ka imaaday faculty of health, community health in particular, faculty of IT and technology oo ah library, iyo faculty oo ah health records in community health. Marka meeshan waxaan iskuulkan waxaad bilowday September bisha 9-aad 2019 ayaa ahayd ardayda ugu horreysa halka soo galeen. Actually inay mar hore ay qalin jabiyeen ayaa ahayd, laakiin waxaa dhib keenay waqtigii COVID.
Sidoo kale wasiirka wasaaradda waxbarashada dowladda countiga Wajeer Mr. Xuseen Sugo oo halkaasii ka hadlay ayaa sheegay in ay jaamacaddan ay garab u yihiin ka dowlad ahaan iyo wasaaradda waxbarashada.
Macallimnimadana fursad baan siinay anaga, baasari aan ka bixinaa hadda college-ka New York College kale. Waxaan arday 80 ayaan lacag siinay, marka waxbarashadii waa liin keenay, lacagtiis wax ku baranaysiin oo leehaya. Marka waxbarasho maxaa inka reebi karo, waa dadaal dara idin xaggiina ka imaaday. Marka waxaan leeyahay waan ku boorinaa waxbarashada loo soo xaadiro, ana laga faa'iidaysto cilmigan laguu keenay xaafadiina dhexdeeda laguu keenay.
Dhanka kale, ardayda la gudoonsiiyey shahaadooyinka qalinjabinta jaamacadda Nuriya College ayaa dhankooda dareenkoodana la wadaagay.
Walaahi waxaan dareemaynaa farxad sisayda anoo ilmaan saaxiibyeeshay la qalinjabinahay. Farxad waay macallimiintood, waxaan dhahay ku mahadsantiin. Waxaan bartay library ICT
kooskaydu wili sidayna cilmigayda hore baa usii waday. Haddana waxaa marayaa diploma in public health, waxaana marayaa second semester hadda sii marayaa. Aad baan u faraxsanyahay.